kabarikiwe na mwenyezi muweza sana we tena sote mine we oh you're the best hey hiyo ni hakika chunga tusigonganishwe tena tusiangaishwe
African vibe, African vibe.